Chiri chiri, nilipotoka nilivyosota ndo mamama najua, birika misitu na nyika mvua najua, patashika nguo shanika vavua, hamasika shagushika omba sana dua, wandaramera bisho na msera, kauri miu yala kila mara waza hera, kiokote kwenye mwembe na vuna mapera, kigodoro mwasiti kakivaria dera, sauti nataka kupita, kusikika, jiwakari na chakarika, Afrika, mipango ya kweri kwenda kwa mdanganyika, kushindana kila njia haitoshi kupita, gafla unaitika wakati ujahitwa, mawazo yanafanya kasaba kuwa sita, serikali, serikali, siri za maisha, bile ruge ayupo, na mpima lina mita. Binadamu
mbwana, omba utereze ndio tawajua, ukiwa nacho wewa mana, ukikosa na shima inafungua,
hila nini,
hila tunaishi nao,
sabatana tunaishi nao, tunafanyaje, tunaishi nao, tunaishi nao, tunafanyaje,
wanaume wanageuka wanawake kila kukicha, wina to stay na masrei wanafichwa, haso mikato kila peita tusita, hatuchoki hatupoi haturazi hita, hacho hayataki fumba kama mboni ya kanumba, mbish gumi kama kichwa cha kayumba, na kusanya kodi kama baba mwenye nyumba, handsome gangsta na sura ya mavumba, the hip hop chata best pop, na kujaza kati ya mta ashacha pa Zanzibar bao kama dingi, ba na konda kwenye fall kama king, top of the mountain climbing, double back zipo migongoni grinding, on top of the mountain
climbing, double back zipo migongoni
grinding. Binadamu bwana, omba utereze ndio utawajua, ukiwa nacho wewa mana, ukikosa na heshima inapungua,
ila nini,
ila tunaishi nao, tunafanyaje,
tunaishi nao,
sema nene,
binadamu bwana, omba utereze ndo utawajua, ukiwa nacho wewa mana, ukikosa na heshima inapungua, sema nini, sema tunaishi nao, tunafanyaje,
tunaishi nao,
hivo hivo yani tunaishi nao, ile kibishi tunaishi nao.